Yeah, huh. Rapaholic. What a panic. Yeah. Mitch. Huh. Cashews, everything around me. Dala dala. Huh. Wanna kill this beat, man. Huh. Yeah, huh. Yeah, cashews, everything around me. Dala dala. Huh. Yeah. Nikicheki penye niko na penye nimetoka. Safari iwe ndefu bado mimi nitafika. Jaluo kwa muziki kutoka Oyugis. Kuwa nyorosha mistari manzijo kwa usumu. Wamepito na wakati manzijo minadumu. Na kumbuka mama akisema nitakuwa star. Niko njiani minataka niende far. Nivuke boda manze unipate da. Muziki minafanya mina rap inchi yangu. Wengi walichukia hata marafiki wakidhani kenye nafanya ni ya upuzi. Kuwa msani inataka kanga ujuzi. Nilianzanga kitambo manze siyo juzi. Wengine marafiki kumbe ni maadui. Wananinyemelea manze jo kama chui. Wengine ni mawannabe hata siwajui. Makofu ni za kilo lakini hazisikiki. Mendo the undisputed so haunitishi. Hapa ndiyo kwangu manze jo so nipishe. Manze jo so nipishe. Crash shoes everything around me. Dala dala. Yeah.
Everything around me. Yeah. Uh-huh. Yeah. Kwa industry nilipisha, nikaingia mbio nikatoka kidesign ya rudisha. Sahi penye naenda ni mia kwa mia. Kwa cages za life nika break out. Nikaanza kukam through waka back out. Rap game nikabaki wame tap out. Kitamo nishafika wanajiita ma rising star. ATLG ya beat wananionea far. Nimetoka mbali kwa hii jani. Nasonga bila waris tu. Tangu zamani ni boss kwa hii fani. Naji tambua yani nato ahadharani. Mistari zenye mizani. Aha, walisema ati siwezi make. Huku ni napanda niki ongeza pace. Watch my space.
Na keep it true hakuna kufa. Na wapatia head start na washinda kwa race.
Cash through everything around me. Freeze. Get the money dollar bill. Y'all.
Pata hela maheta bado wanateta. Kelele nyingi, mimi dona nena. Serious is a night, but best nenda huwezi nishika. Missy baller, but be niko huwezi nifika. Nipate kwenye klubu and the beats on me. Ukinipata kwenye studio, the beats on me.
Nilianza pole pole na kuchapa mafista. So nimekuwa bigi, unaweza cheki hista.
Kama jichi na nyabut, maze niko isel. Masafa sarakasi na kuchapa acapella. Muziki ina lipo, so minasaka hela. Hizi mabuzz, tazipanga kama jela. Mademo anajileta, haki na Bella. Sisemi nimepika lakini bado napanda. Hati nikuwe veteran kama kumusu banda. Kimustari nerefuke maze jo misi danda. Nikazi hama rappers kimusevedi Uganda. I do this for my people. Nema joko yugi. Hip hop akilo gidhuluo kendo mita hinya. Gidenda ni oyugi. Kata wada benny.